Up there.
Vile na vuma na washikishaga suspense. Zone yangu ingi bila access. Kani shugli ni mepige iko na budget. Kauna chuki iza sana niko up there. Up there. Wezi di joku bonga niko up there. Up there. Ligi Johnny Tao niko up there. Up there. Wezi di joku bonga niko up there. Up there.
Bazenga.
Ligi Johnny Tao niko up there.
Ati somebody call 911. Ni kubaya call 911. Ni bazenga dadi ndo ame touchdown. Sa moto jemi waka kama sa changwan. Leta zogo toka teke kama tekla. Mina pull up na kiskuta sina Tesla. Sitembei na madaga na maseska. Na mkono kavu nda kutuma kwa jeneza. Gwanda white trow black mini zebra. Maziwa mingi nkapa mbosho ni na heifa. Alipatua off guard bila defense. Na hivo tu ndo alinyuria kaki insect. Vidusi ufanyaga waezi iga. Niki kutoka mkwela buda iza. Geuza kwako crime scene kama B club. Kawe si fam basi please keep a distance. Please keep a distance. Weza ni solo basi please seek assistance. Niki kutoka mkwela buda iza. Kawe si fam basi please keep a di. Vile na vuma na washikishaga suspense. Zone yangu ingi bila access. Kani shugli ni mepige iko na budget. Kauna chuki iza sana niko up there. Up there. Wezi di joku bonga niko up there. Up there. Ligi Johnny Tao niko up there. Up there. Wezi di joku bonga niko up there. Up there. Ligi Johnny Tao niko up there. Tangu nikuwe tinis jai abstain. Ni Maris na makolo ndo ni ban brain. Mama said my son never forget. BD ndo itafanywa siku forget. Mafan wangu wote basi God bless. Nakumbuka nkiwa mtani nkiwa jobless. After Doremini kakuwaga up next. Ngoma zao zikachapa mindio update. Nimedandiwa na sansesi na line sense. Afisa cheza chini kula roabe. Niko up there. Luku maziwa kwa mguni mandege. Msupa bila makeup ako up there. Kauna piga wera uko up there. Fanya good gala geuka geratchet. Ni TK toka ngware mbaka sunset. Fanya ama rapa wakue upset. Mina lead wana follow kama puppet. Mini fiat buda na itaji lab test. Kani show imemadwa mindo suspect. Vile na vuma na washikishaga suspense. Zone yangu ingi bila access. Kani shugli ni mepige iko na budget. Kauna chuki iza sana niko up there. Up there. Wezi di joku bonga niko up there. Up there. Ligi Johnny Tao niko up there. Up there. Wezi di joku bonga niko up there. Up there.